Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي بلغت الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amatenda malungi amajjuvu gawa kitiibwa Allah tumusaba Allah sebyengera n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuwanjagira Allah akkiriza emirimu gyaffe gye tukola tumuwanjagira Allah tusonyiwe ebyonoono byaffe netumusaba Allah asaasire era asonyiwe aba bakulembedde mu kuvambula mubuno obw'edduniya nibamusisinkananga bakkiriza tusaba wa kitiibwa Allah basiime abo Allah biyagezedde embeera ne bafiira mu bukafiiri n'obushiriku bagenda kubeera mu mbeera yakufaafaaganirwa ebbanga lyonna awatali givaamu Allah tumuwanjagira mu kaseera k'okumusisinkana tumusisinkane nga atusiimye insha Allah tutambulira mu kitabo ekiyitibwa Al Khawfu min Su'il Khatima omukkiriza abeera atya okusisinkana Allah n'enkomerero embi twatandika olaba asbaabu suul khaatima ezimu ku nsonga eziviirako abaanaadamu okufuna enkomerero embi twasooka olaba ekiyitibwa omuddu okulemera ku bid'a omuddu wawangalira mu kuzuula mu ddiini afuna enkomerero embi netulaba adamu al istiqaamatu ala taa'atillah abadde obutabeera na kunywera mu ddiini obutanywera na kusinza Allahu subhanahu wa ta'ala emu ku nsonga egenda obbaviirako okufuna enkomerero embi ensonga endala gye twalaba taswifu tauba abadde okkeereyo okwenenya oli n'alindiriza tauba ye nga buli lunaku agamba nja kwenenya enkya nja kwenenya enkya sabab min asbab su'ul khatima nayo nsonga muzimu ku nsonga komanyira nti nandifuna enkomerero etali nnungi olwaleero mu mbeera ya bufunda bwa biseera sheikh yaleeta ensonga eyokuna ng'eyitibwa tulul amal tulul amalu ekigambo amal waneeno kyajja nga kiriko amza naye bw'okissaako aini oba otegeeza mulimu ne bw'ogamba al amalu oba otegeeza essuubi kati abaana adamu mu ebyo ebibaviira kufuna enkomerero embi okubeera n'essuubi eddene obutava ku nsi omuddu okubeera n'omululu ogw'edduniya n'alowooza nti tagenda givaako sababun min asbab su'ul khatima yagamba muallifa rahimahullah rahmatan wasi'a ng'akubuuzaako gwe omukkiriza nti akhi lhabib ukhti lfaadila owange muganda wange owange mwannyinange omulungi manya bino ku ddiini yo ku kigambo ekiyitibwa essuubi eddene obutava ku nsi kuno okimanye nti ako kabonero sabab min asbaabu nsonga muzimu ku nsonga eziviirako abaana adamu okufuna suul khatima ne bava mu bulamu buno obw'ensi nga Allah abanyiigidde agamba sheikh jamiirun munnange kirungi an nahmila fi qulubina amala okubeera nga mu kifuba kyaffe emitima gyaffe gibeeramu essuubi tekiina mutawaana omuddu okubeera n'essuubi mu mutima gwe naye nuammiru kawnan bikulli anwaan khayira ekisinga okubeera ekirungi ye mwana adamu okubeera n'essuubi mu birungi fal insaanu abantu abasinga obungi betulaba matfuran ala hubbi lhaya, essuubi lyabwe eddene balize eri kwagala bulamu wansi. Lakin labudda an nahdhara, wabula tewali kubuusabuusa, tulina okubeera nga tubeewaza baleme kubeera na ssuubi bainana wa baina taati llahi azza wa jalla, ng'essuubi lyabwe eriri mu bulamu buno obw'edduniya lituuka n'obbaawula ku kugondera Allahu tabaraka wa ta'ala. Omuddu n'abeera n'essuubi eddene mu obutava ku nsi, n'atuuka n'okubeera nga n'okusinza Allah tebimukwatako. Fa inna saahibu al amalu ttawiiru fi dduniya, buli muntu yenna ayina essuubi eriwanvu nti tagenda kuva mu bulamu buno bwansi, yarukanu ghaliban ila shahawati walmudhallati, abukeesa ku makya nga yeesigamidde ku bintu bino bibiri, ashahawati nga yeegomba olwegomba olutagambika, walmudhallati n'okubeera ng'ayina essanyu liyitirivu mu masanyu g'edduniya. Walidhalika najidu qalbahu, nabwekityo osanga omutima gwe, la yataharaka li ayati llahi wa kalama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, oyawangalira mu kwagala ebyobwagazi n'amasanyu g'edduniya, n'okubeera ng'alowooza nti obulamu bw'ensi akyabuyina tagenda buvaako, akyalya life. Osanga omutima gw'omwana adamu oyo nga ne woba omusomedde ayati llah, amateeka g'oweekitiibwa Allah wa kalamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, n'ebigambo bya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nga wallahi takyayina kyosobola kubeera ng'omukyusaako. Wa min ajili dhalik, n'olw'ensonga eyo, haddhara nabiyu sallallahu alaihi wasallam, mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yabeera nga atwewaza tuulu l amal, okubeera n'essuubi eddene ery'obutava wano ku nsi. Olwa hadithi yajja ibunu umara radiyallahu anhuma qala, tegesana tugamba nti akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bimankabihi, obaka yankwata ku kibegabega oba ku bibegabega byange, faqala naŋŋamba nti kun fi dduniya ka annaka gharib, owange ibunu umara beera ku dduniya ka annaka gharib, ng'olinga omugenyi, aw abiru sabil, oba ng'olinga omuntu asala ekkubo. Omugenyi yenna waba ayina gy'akyadde, empisa ze zaayina okweyisa ku bugenyi zimanyikiddwa, waatuula balagawo mulage, tayinza kugenda mu ffumbiro ne yeebegera, waasula balengezawo mulengeze. Nekibeera nti tuli bagenyi ku dduniya abasiraamu, obugenyi bwaffe ku dduniya Allah yatufuga era yatussa ku nnyumba eno dduniya, nga buli kyonna kye tulina okukola tulina kukikolera wansi w'amateeka g'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Kadi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam akulaga obugenyi bw'abantu abali ku nsi kuno, nga kiringa olaba omugenyi eyakyadde wakasaawa yonna agenda kuva mu maka ge agende, era w'abazze mu nju oyo byeyazze nabyo byagenda nabyo, tayinza kukeera ku makya omugenyi oyo ne yeetikka tivi n'agamba ŋŋenda nayo. Oyo tayitibwa mugenyi, abeera mubbi. Tayinza kukyala mu maka ago n'agamba nti aa zino engoye nzitwala oba emmere ngitwala n'ebirala. Kati naffe tuli bagenyi mu dduniya, kyekifaananyi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yatukubira nti oli mugenyi. Omugenyi yenna bwe yajja ku dduniya owangaalako n'oziikibwa nga tolina kwogenze nako. Bonna abakolereredde dduniya nga bayinawo embeera ey'okubeera nti balina tuulu l amal, balowooza dduniya bagenda gibeerako lubeerera, bagikoleredde ne baginoonya, wallahi batuusozeekebwa tebalina kye bagenze nakyo, kuba babadde bagenyi, babadde bagenyi. Abakyalako ku maka dduniya
bagenze mu safaali yaabwe eya malhala hayatul baruzakhiya, we bayingidde ebinnya kabuli bagenze engalo busa. Baziikiddwa nga tebalina yadde akazimbe mu kabuli, oba bamuziike n'ensimbi ze, oba bamuziike n'emizigo gye, oba bamuziike naki naki. Kati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omukkiriza kun fi dduniya, beera mu bulamu buno obwedduniya ka annaka gharib, ng'olinga omugenyi. Au abiru sabil, obanga olinga omu atambula, omusazi w'ekkubo, omutambuza agenda osala ekkubo, tasibaamu waaba asala ekkubo. Amakulu ssaawa yonna obanya nti edduniya ogenda kubeera ng'ojabulira, olinga omusazi w'ekkubo. Wakana ibunu umara radiyallahu anhuma yaqul, ibunu umara radiyallahu anhuma yagamba nga mbigambo bye, idha amsaita, muganda wange obanga obuwongezezza, fala tantaziru sabaha, tobusuubira okubeera ng'onoobukeesa. Olwaleero buwongedde lwa mande, ne tubeeramu abo abalowooza nti olwokubiri enkya onoobeera mulamu. Kuba n'abaziikiddwa olwaleero zino essaawa ekkumi abali mu kuteekebwayo kati, ejjo baabadde balamu nga balowooza nti enkya banaabeerawo. Bugenze okeera ku makya nga bafu. Kati sahabiyu kye yagamba nti idha amsaita, muganda wange w'obuwungeeza, kuba bangi abafiiriddeawo okuva ku makya paka mu kawungeezi, bangi Allah baatutte. Fala tantaziru assabaha, tosuubira nti amakya ganaakusanga. Wa idha asbahta, bw'oyambibwa amakya ne gakusangawo n'okeera ku makya ne bagaazuukuka, tookole. Fala tantaziru almasaa, tobeera n'essuubi nti ogenda kubuwungeeza. Waka sallallahu alaihi wasallama kye kigambo kye yabeeranga alamirwa Jibuliru alaihi ssalam, n'amugamba nti ya Muhammad ishma shita, owange Muhammad wangaalanga bw'oyagala ku dduniya, otera obukeesa, otera obuwungeeza. Fa innaka mayit, Muhammad kyoba omanya sawa yonna osimbula oli mufu, era ekyo tewakyali kubuusabuusa. Ffenna abatudde wano tukimanyi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafadda myaka lukumi, twayingidde n'omwaka omulala mpozi gwakumeka ogw'oluwarabu, lukumi mubina ana mumeka ana mumukaaga, nga temwakubye fireworks nga temwayokyeza bipiira teya, nga temwafumbye kulumu wangi Allah basaasire. Twayingidde omwaka omupya, temwakubye biriroliro, temwakubye fireworks, temwafumbye mmere. Kiraba saba Allah atebesa amazima nti ne guli we gunaabanga guzze, waleme kubeerayo musiraamu yenna eyeetaba mu ezo embeera ez'okuvuma Allahu tabaraka wa taala. Tinga tulabye n'omuki n'omwaka, ebiriro liro ogenda kyakalirawa? Kuba guno gwaweddeko ogwaffe ogw'obusiraamu tewali musiraamu. Yayina mbeera gye yakoze n'abamu tebannamanya titwayingidde Muharram bali eyo bakyatawaana bamanyi tukyali mu Dhulhajji, kiraba, naye nga tuli mumuki mu Muharram. Kaakati ne guno we gunaaba nga guweddeko, tuli mwezi gwa musanvu, basiraamu mbeewaza okuvuma omwaka n'okugujaganya. Tetufumba mmere, tetulina kikujjuko kyonna kye tukola, ng'omwaka guweze eki guweddeko. Ng'ekifaananyi kye tufunye nti olwaleero tuli mu mwaka mupya gwa busiraamu, tewaliwo mbeera yeeyolese yadde mu mawanga ag'obuki ag'obusiraamu okuggyako ennaku zaasigadde ng'eza bulijjo. Tewali nkyukakyuka yonna, n'olwekyo omusiraamu yenna akimanye nti aba yeetabye mu bintu ebyo, aleke ennamula z'abaulama nga sheikhuna alislaamu Ibunu Taimiya rahimahullah bwe yagamba nti man sabba addahar, yenna aba avumye omwaka kafara. Obusiraamu aba akoze atya? Siramu wababu vudim limadha urensonga Allah ya tutegesana tugamba anti yuudhini ibune adama yasubu dahar wa ana dahar umuntu wanyiza na yechi nochanyiza na cho Allah kwe kufuma umuchi umuaka alenga tachima nyinti nzechi nze muaka ukalibu layla wanaha nza chusa chusemi sana na nechiro ensonga zonne za bitonde byonna ziri mu ngalo zange nzayagala abalamu babeera abalamu nzayagala abafu babeera abafu nzayagadde abazaliwa bazaalibwe nzayagadde bizinesi zibeerewo nzayagadde mudabbiru lkhalaik nzakyusakyusa embeera z'ebitonde byonna wabadde mugagga ejjo olwaleero oli mwavu wabadde oyina amaka gyosula olwaleero bakusenze nema kiraba owammanta wokola otya wosula naye nga wabadde oyina wosoolu ba sheekh nyumba yo wagizimba mwamba era ngaogamba eyo nyumba ya fyucya nabukadde watuse mubukadde ola buli nsonga yonna saako insha allah saba allah nkumira amaka gano insha allah saba allah nkole kino insha allah embeera yonna webezze ng'erimu hajjal ne kadar obeere ne ridwa n'okusiima ekyo allah kyakoze ati kyakugeredde n'olwekyo allah yakyusakyusa embeera z'ebitonde yakyusakyusa ekiro n'emisana badahriyun bangi mubasiraamu batera oyingirako mu nzikiriza y'abasinze omwaka badahriyun bagamba nti namuutu wa nahya wama yuhlikuna illa dahar tubeera abaki abafu ne tubeera abalamu tewali kitutta okujjako omuki omwaka bwe gwabeeranga omulungi ne bafuniramu ebyengera enkuba etonye bafunye sente bagolobolodde sizoni nga bagaaguna omwaka nga bagwebaza alhamdulillah ate bwe gwajja nga gulimu ebizibu obwavu akasana enjala nga bavuma omuki omwaka badahriyun kiraba negge omusiraamu wovumira allah n'entegeera ey'ekikafiiri eya tanasukhu l arwah ng'abo badahriyun balaba nti abantu tebafa emyoyo tegituukibwako ajali wabula ogulaba nga guzikidde omwoyo ogwo gukomawo mu mubiri omuki omulala namutu wa nahya tubeera abalamu ate netubeera abafu ne tudda gyafa omwoyo gwe ne gukomerawo mukaana afa omwoyo gwe ne gukomerawo mu muntu omuki omulala karibo nga balaba nti ebyo byonna ebyakhira tekola etya teri abo nno bakafiiri abalina entegeera efaanaganako bwetyo eya tanasukhu l arwah abalaga nti emyoyo gikomezebwawo ne gizaalibwa omulundi ogwokumeka ogwokubiri mu nyama endala ithan sheikh yaleeta wano obujulizi obwesembesa eyo ensonga gyetulabye nti tulu l amal abadde okubeera n'essuubi eddene tebagenda kuva mu bulamu buno bwaki nga nfandagawa munange esaala emisomo gy'okufa bwe tebagyagalirako ddalaga nti nze nkyawangaala nga namaanyi ge nnina nga ndagawa buli gwaziika ye alaba ngaoyo abadde ateekeddwa kufa ye teyeebalira ku banki abagenda oziikibwa alaba nga akyakola atya akyawangaala ye aliwo okuziika era abeerawo nanenya ataamubikidde okiwambikidde tokimanyi nti nze ndi muziisi naye nga yewe omubuuza nti oli lwedde okusisinkana allah agamba ate kati nga nze ndagawa obulamu bulamu simira ddagala nkola yoga mbeera mu jiimu keera kumakya kolaki kusala masavu nziruka kumakya ayambuka kasozi tasala soboyi omusanga ayambuka kasozi bwakkirira bwayambuka bwakkirira bwayambuka bwakkirira n'omubuuza jama kiki nonya life wano wewali obuki obulamu takyalya bisava awangaale masavu yagavaako alya miwogo gye anakatiiwe nakatunkuma yava ku nyama abana mula bakonga amazi agasusula agamba agamazi siganywago inga susula amazi kiraba omulalanga soda nze bunywa soda simala na kutunula kunaku za mwezi naye nga yakubola banga atunula ku kakyali kalamu kiraba anoonya bukibulamu aina ekiyitibwa tulul amal aina essuubi ddene nti akyali ku nsaawangaale abo nno gye bali basiraamu bw'obeeramu abo oyina embeera erika akabonero oba ensonga min asbaabu suul khaatima kuba omukkiriza atambulira mu mbeera yakumanya nti saawa yonna nva mu bulamu buno obwaki obwedduniya nga nabbi waffe muhammad sallallahu alayhi wasallam bwatulaze wa'adda nafsaka min ahli alqubur kimanye nti oli mu bantu abo ab'omuntaana omwoyo gwo zaari ahmad wa tirimizi bagamba nti wa'adda nafsaka min ahli alqubur boolerera omwoyo gwo ng'oli bwomu ogaye nti abdul fattah wallahi ndi mu bantu bafu ntambula naye ndi mufu sawa yonna ogenda mu kinnya weegatte kubaakusookayo kyova laba allahu tabaraka wa ta'ala ayina ebitonde byayogerako wano ku duniya nga byo binoonya nsi binoonya amasanyu g'ensi wali abazungu balina emizannyo egya buli kika baleeta guno enkoko zeegoba baleeta guli embwa zeegoba baleeta guli abantu baleeta balina emizannyo talazzazi ebyobwagazi ebiwoomerevu byedduniya kyovala allah yatugamba nti rubama yawaddu allazina kafaru law kanu musilimin ku nkomero bagenda kwegomba nti singa twali baki basiraamu allah natugamba nti dharuhum baleke yakulu balye wayatamatta'u beyagale baleke balye tebali abasiraamu bw'owulira ekisiibo kyabo abasajja weewuunya omusajja nagerao kumakya nagamba nti tuli mu kisiibo batusiize nevvu era natambula mu bantu nga asiiza evvu mu kyenyi naga naye nasiibye kyensinga okulya nti kiki mbadde ndya nnyo ebijanjaalo ngenda kudda ku kawo binyeebwa mawogo n'ebirala yasiibye ebijanjaalo ennaku 40 yaba asiibye oyo era nze omu namugambako nemukolako kyalenye nemugamba nti tonnasiibako bw'oba okakasa nti olina kusiiba kyosinga kwagala toyagala mazzi siiba amazzi ennaku 40 nga tonywa maki tonywa mazzi munanga omunanga ajja kusiiba amazzi anywa omwenge abo baveeko bayaaye nasiiba amazzi naye omwenge nkola ntya nywa anywe kyayi angai nasiiba amazzi naye kyayi munywa kale olaba allah yatugamba nti dharuhum yakulu baleke balabe balya buli maaye ndayagala nti balya buli nga wolaba kama takulu lanam nga wolaba ebiki mwaka ku mwaka balya buli oba halaali oba haramu oba mbizi obaki balya buli nakunywa buli woyita ku mabaala bajjuza bati buli woyitawa bajjuza bati buli kimu bo balya buki naye allah yagamba nti wayulhihimu l amal balina okululunkana n'omululu n'entegeera ey'okuwangaala ku bulamu buno obwedduniya awatali bukolaki abatali kubeera nga babulikawo fasaufa yaalamun baleke batwalirizibwe n'okulaba nkanyizibwa edduniya eyo kwebaliira kwebeeyagalira naye bajja kukitegeera yaumamma olunaku lujja mu maaso gaabwe yatamatta'uuna wallahi obalaba nga bali mu mbeera yakweyagala kokka tewali oteeka libakwata abazungu ate bo bayitirira nalabako ka vidiyo akamu ngaakwegamba beeyagala bweyagazi ku nsi nga bakozeeyo abantu ng'abantu beefudde embwa kiraba nga beefudde embwa era bagenda baboggolamu nti bo beegomba bafaanane nki embwa lwaki katonda yabatonda nga bali bantu nebamba lere ebisipi nebaiteka kenjegere ezembwa zenyini kiraba baina agantu ntugangi mumbere fanagana kubwecho Allah tabaraka taala yagama ntifasawfa ya'lamun bagenda kuchimanya. Qala Imam Qurtubi atusambie bigambo byenonga bibiri. Imam Qurtubi rahimahullah yabera nga tegezana tugamba nti watulul amal abantu okubeera n'essuubi eddene ery'obutava ku nsi ng'alaba edduniya yagiriko lubeerera daul ida bulwadde au maradun muzmira muzmiru bulwadde obutawona oli wabeera nga ye alaba ensi agenda kugibeerako lubeerera yesi wa kufa washtadda irajuhu walam yufariquhu ddai wala yanja au naja fihi ddawa obulwadde obwo bubeera mu muluma tasobola kubeera nga abugguka oba nga afuna obufulumiro n'eddagala eriyinza omujjanjaba liyinza okubeera nga teririiwo. Lwaki yafuna endwadde ey'okubeera nti ye alaba nti obulamu obw'ensi agenda kubeera nga bubeerako lubeerera. Walhaqiqatu lamal n'obwennyini bw'omululu gw'ensi harasu ala dduniya okuggwamu n'edduniya walinkibaabu alaiha n'okwemalirira ku yo wa hubbu laha n'okujagala ekitagambika waliraad n'okwesamba ani lakhira gyetulaga ku nkomerero. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabeeranga agamba nti salahu lawali hadhihi lumma okulongoka kwa umma eno kuli mu mbeera zino bbiri azuhudi abadde okuleka edduniya. Zuhudi ye mudde okukola ebyo Allah byakola atya byaba ne bagamba zahiru dduniya zahiru dduniya yata dduniya amakulu akola Allah byayagala neyeresa buli konna Allah kakola atya katayagala kubedde emabega awo ng'abantu bagamba oyo zahiru dduniya nga balaba omuddu ayina encyacya nti oyo yaleka edduniya ayambala engoye bwezi totayambala ngoye ennungi atambuza bigere nti oyo zahidu ki zahidu dduniya nga yo mulaba abazikiri n'eddoboosi kyekiyitibwa zuhudu fi dduniya wabula zahidu dduniya ye muddu yenna akola ebyo Allah byayagala esola gisalira mu budde asomaku Qur'ani ye n'ebirala ate neyesamba byonna ebirimu embeera ez'okujooga Allahu tabaraka wataala. Tojja mmusanga ng'ali ku mbaga eriko endongo, tojja mmulaba ng'akoze poozi ku sitaasi yateekayo ekifaananyi kye mbw alya mmere olw'okuba yagenzeeko mu mambo olaba. Tojja mmusanga ng'akutte kamera ki yeetunuzaamu nti yeekubye serefi bwagayo ekifi tisanyukako nga bw'olya ekifi. Tojja mmusanga zaidu dduniya ebyo tajja bibeeramu, ebyo byonna ebirimu okujooga Allah tajja musanga. Banne bamuwewuunya ne baga naye kati gwoli mu nsi yaawa gwatasanyukako wabaaki jantugendeko mu mataali jantugende ebyo byonna tagenda. Bano abaakoze ehijja bwakomawo n'amanya nti Allah nkomezzaawo bulungi saba Allah akkiriza ehijja yange ng'alinya kaabu okuva ku Entebbe awo ng'avuga nga bamuleeta paka waka ng'asaala swala ye ya sunna waba ayina omuzikiti nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagamba nti yenna avudde mu safaali ng'ova ddala lugendo. Bw'obanga ku kyalo kyammwe kuliko masigidi saalira yeeraka mmeka genda mu masigidi osaleyo rakaa bbiri bameka bahaja abazisaala nga bawoowa obugalo batuukira mu haga z'abakyala abatali nabaako kiraba bamwambaza kimuli bamuwa akatambaala openeruufu anaasaala eraka ezebbiri oyo omusajja oba omukazi atuukira mu mataali bwazikira bwazina bwe gagweno aliso bannaye oba zuhudu fi dduniya muddu kola ebyo Allah byeyakola atya byeyamulagira tasukkasukka nsalo z'owekitiibwa Allah wabula tekiri mu mbeera ya bujama na bukopi oli kubeera nga ayina sente naye tazikozesa yambala bubi. Allah waba akuwadde sente zikole ki zikozese yambala bulungi funa ekidduka ekirungi zimba amaka amaki amalungi abaana basomese mu masomero amalungi naye oli naba naga nti anze ndi zaidu dunia abana naba tekeyo mukyalo somero lyattaka kyaba somereyo tule ku dunia ebino bintu byansi nenga Allah yamuwa kawogo ekyo kikyamu labika kechengera Allah kyakuwadde nti oinaki oina sente omukopi oyo musajja gola banga afomba na matoke agawaseeko ebikuta naye n'atya n'oggula omunnyo n'agali nga tegayidde kuba tayagala kugula na manda naye nga akasente akola atya kasente akayina abaddu we batyo gye bali saba Allah tutaasa obukopi n'embeera ezo naye yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama wayahlaku ate bagenda kubeera bazikiridde akharuha abasigadde bilbukhuri ng'ekibasaanyaawo bukodo ebizibu bye tulina mu duniya buki obukodo wallahi bususe basiraamu wal amli n'okululunkanira edduniya oli n'alabanga atagenda givaako bwe tunaagatta ebyo ebibiri omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi entuufu hassanahu sheikh nasiruddin al albani rahimahullah yajja imamu ahmad yabeera nga agifulumya ne imamu al baihaqi hadithi ya ibunu amuru nabbi yagamba nti singa abaddu banaabeera n'omululu buli kintu akyagala ettaka ayagalawo buli kafuka alaba akaliwo akatwala mu mbeera yabuki ya buli azaamaanya abagagga nga we mubalaba asanga akapolotiko nagala naako nkatwala n'akagula oba n'akatwala mu buli azaamaanya akuŋŋaanya obukodo n'omulolo n'okuyayanira edduniya bye bimu ku bintu ebigenda okubeera nga bizikiriza abaana adamu era nga yembeera gye tukola ki gye tulimu gye tubadde n'obukodo kasente toyagala kukasunako musajja n'awaayo ak'omutwalo neyejjuukiriza nga kavudde mu ngalo akakasuse mu maaso najja naga sheikh mbadde ŋŋendereddemu lukumi omutwalo bagunzirize naye ng'ate alina bando wano bukodo ku ddiini yo ne ku bantu banno abalala bakodowalira famire zaabwe ebyaddala saba Allah atutaasa obukodo n'okuyayanira edduniya eno قال الحسن البصري ما أطال عبد الأمل إلا أساء عمله ومد بانغال يامال انغال وزا جيندا كو انغال لكو الدنيا وتالي جفاكو الله مجزسا اميري مجي جنة جابا قول انغا ميشام وتقول ايوكا لونجي كنا وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا جامعت إن أخوف ما أخاف عليكم أبان ينسونغ جنسينغ باتي سموي اتباع الهوى وكوغبيري ريبيو واغازي وطول الأمل نوكوبيرا مروز الدنيا مجينة جيبيرا كوروبيرا فأما اتباع الهوى نبري إنا كوبيري ريبيريو واغازي فيقصد عن الحق bw'ogoberera embeera ezo zonna ez'obwagazi zikujja ku mazima mazima n'ogalekawo gwe n'ogenda ne shahawayo ne hawayo wa amma tol al amal wabula abalowooza nti bagenda kubeera ku nsi awatali givaako fayunsa al akhira abo nno ebbanga lyabwe beerabira nti waliyo enkomerero beerabira nti waliyo okufa kuba ye ayina entegeera nti wakubeera ku nsi awatali gikola ki awatali givaako hakaza inshallah tujja kukomaawo wa baraka llahu fikum wa nafaa bikum wa kathara llahu min amthalikum wafaka llahu li jamii lima yuhibuhu wa yardaa walhamdu lillahi rabbil alamin